Nimezaliwa Moshi na Tanzania, huko kijijini Machame. Hapa mjini nimezamia, ndoto zilikuwa kuwa pilot, mara grafa kwa mziki zikahamia. My granny, I'm sorry, ulisikitika uliposikia. Kama utani sini kanza kuimba, Mungu si athumani na wazaza kupinga. Wakanipiga kampani japo kuna walopinga kwamba sina kipaje. Make my paper and bless my family. Polo walo nicheka as in a vaga kandambi. Oh, never sikate tamama na Mungu anakuona. Never sikate tamama angaika kila kona. Remember my mama told me, my girl binadamu hawana wema. Watakucheka usoni, ukiwapa kisogo wanakusema. Tusifadhi chuki moyoni, yalipe mabaya kwa mema. Jifanye kumbuki uyaoni, na ndo maandiko yanavyosema. Now make my paper and bless my family. Polo walo nicheka as in a vaga kandambi. Oh, never sikate tamama na Mungu anakuona. Never sikate tamama angaika kila kona.